bikolere byonna byonna ebyo bikolere byagala nnyo gwe bikolere
oliruyimba ntambula nkufuwa mu luwabe wannema okukusa buli wembeera nnoonya kyenkuwa ontamiza nnyo oli mukaosinga n'amalwa eno ennyumba ya love gyetuzimbye eri kaso lyaye kirano tucankalanye olutambira omukwano tuzingulule abatesi bacankalane tubayite ku mbaga bakuŋŋaane baby waleetawo enjawulo mu bulamu bwange era nga nkwesiba nga kawulo mu kiwato kyange bwe ntyo nkuwuliriza nga rediyo mu kitanda kyange
ebyo byonkolera ebibyonkolera omwana wesagala kale linkolere beibi linkolere byonna byonna ebyo binkolere byagala nnyo gwe binkolere
ebintu byobinkolera zenna nenjamuka era kindeetedde okusoma ti mwana gwe onjagala
kale linkolere beibi linkolere byonna byonna ebyo binkolere byagala nnyo gwe binkolere
Wowo tingisha
Holy chibala
Owo manga ntuntunu
Che Mwana konsekula
Ebi nyewa mchinu
Che Koligeza nonka suka
Oliva osude dalu
Baby Nebo mpasi kutom
Kwa nongondi chili mululu
Koligeza nombulako
I don't know what to do
No Abandi bantagula Bueno ya no sasira Kubanga konsobola Abalala te bansobola